watoto sile type.
Rembo, jo tujenge malengo. Kikutazama naona nyufa kwenye mjengo. Unaonekana kama mji wenye upendo. Nafanana na mtolo choshwa na mwendo.
Sinikupe namba yangu nipigie weekend.
Weekend, baby.
Hoyo unasema, chukue huyu mtoto yuko stand. Vida anavyo hema sio kama mtu apendi. Mewelewa mziki anaofia kucheza. Anasema naruga chaf, mesha kwa kifimbo cheza. Sema nini na malo na bembeleza. Kwa sela za Somali na kula chungwa paka chenza. Shida kujiuguza. Mama you hard na ukondani unaniunguza. Sita kujua tankijua ntapuuza. Taka kula bata wache kumchunguza. Kama utanipenda sitojali shida ulizobeba. Na kama unatakucheza katafute refa wa kukubeba. Kama utanipenda sitojali shida ulizobeba. Na kama unatakucheza katafute refa wa kukubeba.
You know I like it. Mina kupenda and I give you what you want.
Hey, what you want?
Nipo chizi ni dati. Nakilala kwenye singizi fate.
The way you talk, mama.
You know I like it. Mina kupenda and I give you what you want, baby.
What you want?
Nipo chizi ni dati. Nakilala kwenye singizi fate.
Una single wala movie mama kwangu yo master. Mishabiki yako nasimama tokika. Nanga isha pa, pa. Breaki ziko down. Jitazame kwenye kio how beautiful you are. Mapenzi ukicha, mapenzi uchizi. Wanacho kikata mwingine na mnyima usingizi. Mwingine atakeshesh, mwingine atateses. Mwingine atataka kutumie kama pesa. Yana jua na madini ya kikutana. Mwanamke taji matuzo na nokit na chofanya. Wata sema mikicha. Kumbe mwezako nafuata wada feel inside. Kama utanipenda, sitojali shida ulizobeba. Na kama unatakucheza, katafute refa wa kukubeba. Kama utanipenda, sitojali shida ulizobeba. Na kama unatakucheza, katafute refa wa kukubeba.
You know I like it, mina kupenda and I give you what you want.
Hey, what you want?
Nipo chizi ni date. Nakilala kwenye singizi fate.
The way you talk mama.
You know I like it. Mina kupenda and I give you what you want it, baby.
What you want?
Nipo chizi ni date. Nakilala kwenye singizi fate.
Nataka nini mama?
Siniumize moyo.
Haweza kupa.
Mini koroyo.
Neshe motoka.
Punguza uchoyo.
Kuweza kupa.
You're my everything for me.
Oh, what you want? Haweza kupa.
Baby.
Neshe motoka. Kuweza kufa. Na ukiwa hao. Oh, what you want?